play so entertaining.
This is one of the DJ Makelo Pandi one, you know.
Banona Chongo.
Exclusive Kisha from ZambianJams.com. Kampana Kandalama.
Yo, they're digging a job.
Yeah, some real life story.
Yeah. Baby, you can even someone and navigate on your mind as in the Kumbuka. Be an enemy job, wasn't in another goal, let them that in a minemula. Chitikani vambili Tendina biebia nani konka ni mazili Kupeti yaya nani komena mupantili Na mnoda alonu messed up nisa vambili Last night
Last night Tazema big black label. Kwa kalinga linga no pomba mishanga yenze pete ya Diego. Muzanga wakujopu nezeri pena champepo. Plani yenze by 20 tenge kaulendo. Tabwa shotidi tidi pa Chicago's. No panga saka imozi na madamu wa landlords. Tupadala na boto ya Jack Daniels. Mwenda inda umunga tiena nyama ya cameo. Ifinifin tukulila na tuma afro. Stata ikasira ningena na mukolatro. Ufumugula polo ndiwe wakaso. Paya ni paya weza musuto lokashu. Kweze kawedeba gaiti na batiemba. Foni na wale tisini ziba wea na tenga. Na sipesa popa mulika pantli. Pameso furu na samba muzandi.
Baby ukani funsa wana inafikila kunyumba inazini za kumbuka. Bia na michopo sindina na zagula tenzari na mene mula. Chitika ni vambili Tendina biebia nani konka ni mazili Kupedi yaya nani komena mupantiri Na mnoda alonu messed up nisa vambili
Last night Mili na hangover nifuna zima na cold water. Na ete kinifuni kuona doctor. Nili na 20 ninafaka mbuma stoka. Kakasuri nako kalili la yogurt. Madamu nae siti kambi sana. Last night sinenzo muyanka lamia. Ati nowadays ninayambo samwa. She thought nagona kuli Diana. Group influence ni ya woyo. Apafuno pede la kuli makolo. Na lemo kamba sorry. Agane za monga ninasobe sela telefoni. Ok knife etina chila moma hai. Wiki si masila lopa ngapo pry. Tima funa life ya ku Dubai. No usa pofa tiko Dubai.
Baby ukani funsa wana inafikila kunyumba inazini za kumbuka. Bia na michopo sindina na zagula tenzari na mene mula. Fina chitika ni vambili. Tendina biebia nani konka ni mazili. Kupeti yaya nani komena mupantiri. Na mnoda alonu messed up nisa vambili.
Last night, I'm sorry. I'm trying on fixing and go chilling my pressure, but I don't wanna see you lonely. Forgive me, girl, baby, I'm sorry. I'm trying on fixing and go chilling my pressure, but I don't be lonely. Yo, forgive me, girl. You can even someone and navigate like on your mind as in the Kumbuka. Be an enemy job wasn't in another goal, let them that in a mene mula. Finachitika ni vambili. Tendina biebia nani konka ni mazili. Kupeti yaya nani komena mupantiri. Na mnoda alonu messed up nisa vambili.
Last night. Niko G, standard man. Mr. Frankie Pamongo. Charlie. 1-2-1-2 Kampana Kandalama.
This is one of the DJ Makelo Pandi one, you know.